Imana ibarinde.
Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. N'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ugezweho na Jevenuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndongera ngiharire abana bashaka ababyeyi babo bamenye bakivuka bakababona batangiye gutambuka, bamwe muri bo bakivuka n'amazina yabo kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Niba warabuze umwana, ukurikire neza, ushobora kubonamo uwawe. Ndakira kandi ababyeyi bashaka abana babo n'urugendo rukomeye rusaba ubutwari, kwihangana no kwizera. Ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga. Umwana wa mbere dushaka n'uwitwa Hodari wavanywe ahahoze hitwa muri Gatonde. Dore hashize imyaka 46 uwo mwana yarirwaga na sekuru witwa Ntawuruhunga ava mu Rwanda ajyanywe mu gihugu cy'Ubufaransa. Umubyeyi we Hodari Jean Damascene natuye mu karere ka Musanze, umurenge wa Muhoza, akagari ka Mpenge, umudugudu wa Rusagara. Aratangira ambwira uko yatandukanye n'umwana we.
Yari kwa sekuru, kugira ngo ajye kwa sekuru nge nari mfunzwe.
Yego.
Ubwo ariyo ngiyo ababikira biyo muri icyahoze ari Gatonde, ababikira baramujyana. Babajyanye yari abana benshi bagera kwa Gisimba.
Ubwo turi mu wuhe mwaka?
Muri 84.
84, umwana wawe arererwa kwa sekuru.
Ntawuruhunga.
Yego.
Kwa sekuru ngo ababikira niwe bamuvanye. Rero bisi babatwaye ari abana babiri bava indi imwe, ariko umwe ariwe wanjye. Twari abana benshi banyuze kwa Gisimba.
Babatwara se abo babikira babatwaye ari indi ubahaye uburenganzira, babatwariye iki?
Bo ngo babatwaye nk'imfuyi. Kubwira telefoni mubikire nti ari umwana wanjye mwatwaye mbere. Iyo telefoni igikora twaravuganye, arambwira ngo naramujyanye nanyuze kwa mu rukiko ngo nawe uzajye mu rukiko.
None yigeze akubwira niba ari sekuru wamuhagarariye? Hari wamuhagarariye mu rukiko? Izo mpapuro warazibonye?
Ntacyo yambwiye rwose. Yimye amakuru
yari mu muryango w'abahe babikira.
Ni ababikira ba hano i Musanze nyine, hano mu rurenge bampaye adrese ye, ndamuvugisha nta nuko ansubije.
None se amaze kukubwira ko ugomba kujya mu rukiko, wowe ugeze ujyayo kugira ngo ujye kubaza ukuntu umwana wawe yahavuye?
Ntabwo nagiyeyo, n'ubusa ari procedure ndende, ntabwo nagiyeyo.
Hanyuma se umubyeyi wawe, papa wawe, so mu gihe umaze kuva muri gereza wageze umubaza nimba ari we watanze uwo mwana?
Bishe umwana yarari hano mu Ruhengeri ubwo mfunzwe. Umwana nyiramaze gupfa ajya kwa mukecuru wanjye. Ageze kwa mukecuru wanjye rero by'abakecuru ngo ntago tukuzi. Umwana ajya ku mugabo utwa Rwarinda, mwene wabo wa Ntawuruhunga wo muri Gatonde.
Yego.
Bamwohereza muri Gatonde kwa sekuru. Ni umubikira niwe yamuvanye. Rero
ubwo yari afite imyaka ingahe?
Yari muto cyane, yari gato ku buryo twamwitaga Kabundi. Twamwitaga n'akana gato ka Kabundi kazi no guceza, gafite nk'imyaka hari nk'ine itanu gutyo.
Yego. Wambwiye yuko bagiye ari babiri, undi mwana bajyanye ninde?
Undi yitwaga Habyarimana.
Akaba uwande?
Bavindimwe atari uwanjye, ariko ari uwo twabyaranye.
Aha, yari uwo mugore mwabyaranye Hodari?
Yego.
Kuva icyo gihe cyose nta bundi buryo wigeze ubona bwo kugira ngo umenye irengero, ndabyita irengero ry'umwana wawe, mbere yuko ushobora kuvugana na Marie Domitire Nyirakamondo uwo mubikira?
Reka da, ntari makuru namenye uretse ko uyu mufaransa ari mwishwa wanjye ubayo witwa Randrada.
Yego.
yaje no mu Rwanda ndavuga nti wazamfashije gushaka umwana yaransubije ngo u France ni burindi cyane kugira ngo ubone umuntu ni kibazo niko ansubije ubufaransa ni burindi cyane kugira ngo ubone umuntu ni kibazo
yumvaga ubufaransa ari nk'u Rwanda
rutatendiye ni bunini
ariko wowe urakomeza urashakisha kugeza ubwo
ugeze ku Nyirakamondo nshaka Nyirakamondo nshaka adresse yo mubikira Nyirakamondo barazima navuganye nawe gusi ariko nyuma adresse
harandi makuru waba ufite yerekeranye naho abantu bawe bashobora kuba baherereye gute kumbwira yuko wari mama Nyirakamondo wabajyanye
andi makuru mfite rero ngo bageze iyo ngiyo
yego
bamuhaye afitwe n'umuntu ngo ni umubyeyi we iyo ngiyo witwa Claude ni umuduga ni umuzungu
yego
witwa Claude ni makuru mfite umuntu wagusirimwe na gatandatu ni mukuru numva ko ari dogiteri
umuhungu wawe ni dogiteri
hari undi mudamu hano bakiravara kwa Gisimba hari undi mudamu banyuzeho ubu asigaye araje asigaye ari mu Bufaransa
yitwa
Afisa
yego
yitwa Afisa yitwa Afisa bibaye ngombwa nazabaza musaza we ejo nkazaguha adresse y'ungu Afisa azi ko babajyanye banyuze niwe
yego
abo bari batuye mu bigihugu banyuze niwe rwose nakomeje kugenda mubaza ariko wazambarije ya mubikira akandangiye akabwira uriya mwana wanjye ko ise ahari nakomeje no kubaza n'imiryango kwa seku ariko mwazampaye adresse niba buyifite barayinyima
bayikwimira iki kandi ari wowe se
sinzi rwose sinzi sinamenya rwose
hari ikosa wamukoreye hari icyaha wabakoreye ku buryo
babikuzuza umwana ko yari gatoya cyane ari gato rwose iyi ikosa ntari
uko biri kose ni uburenganzira bwawe nk'umubyeyi kugira ngo ushake umwana wawe kugira ngo umenye aho ari nawe amenye kuriho nibyo dukora hano mu kiganiro agasaro kabura nicyo dukora ni uguhuza ababyeyi n'abana ni uguhuza abana n'ababyeyi babo ni uguhuza abavandimwe abari bo bose babonanye n'ababo kugira ngo bongere bagire uwo munezero aho bari no kubana nawe rero tuzagufasha kugira ngo tumenye aho umuhungu wawe aherereye nawe uzakomeza udufashe uduha amakuru mu Faransa ntabwo ari kure ijwi rya Amerika rirahagera ndahamya yuko tuzakora ubushakashatsi bwacu bwimbitse nk'uko dusanzwe tubikora hanyuma ndahamagarira n'abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya bashobora kuba bazi uyu mama Maria Domitira Nyirakamondo wabaga mukusanze kera
hano mu Ruhengeri
wamenya umwana witwa Hodari ubusa umwana n'umugabo
irindwi na gatandatu
urumva rero ubungubu ni umugabo w'imyaka 46 amakuru atugeraho nk'uko tubyumva n'umubyeyi we akaba avuga yuko ari umuganga niba mumuzi wa mu Faransa umwana w'umuganga umugabo w'umuganga witwa Hodari nabyo mutubwiye nimudutanga tukaba tutaramugeraho muzatubwire mbere dushoboye kumuhuza n'umubyeyi we icyo nkwijeje ni cyo ngushimiye kuba waje muri kino kiganiro agasaro kaburaga bwana Hodari Jean Damascene nkwifurije amahoro n'amahirwe ari ikindi ushaka kongeraho hari icyo ushaka kubwira umwana wawe niba akumva akanuka kuri ku mutima umaranye igihe uvuga uti umwana wanjye niba nyumva dore icyo nshaka kumubwira
yose umwana wanjye niba yumva amenye yuko ndahitabye Imana yego nabarabizi ariko papa w'umubyara arahari
ariko nongere nkubaze ikiganiro cyari kigiye kurangira ko kandi urakagarukaho ni nk'aho utekereza ko bashobora kuba baramubwiye ko utakiriho
nibyo nyine nibyo azi ko nta mubyeyi n'umwe uhari
urakoze cyane ndizera yuko bizamushimisha kumenya yuko afite umubyeyi burya abana iyo babayeho badafite ababyeyi birabahungabanya burya kuba impfubyi ntabwo ari ikintu wakwifuriza undi yubaye ipfuge kandi utari yo ukabanya kamwe bitari ngombwa nabwo ntabwo biba ari byiza bana byara ntagwamya ko bafite sekuru ikintu hano dushyira imbere mu kiganiro gasaro kaburaga n'ukubaka imiryango ahubwo rero nawe uzajya muri aho nongere ngushimire ngusezereho nkifurije amahoro y'Imana ngaho ukomere
amina
agasaro kaburaga
hashize imyaka 28 mu Rwanda mu cyahoze ari prefecture ya Butare muri komini ya Mbazi muri Mutunda hari hatuye umuryango mugari umuryango hategeka Imana Yosefu na Madalena Uwimana mu bana barindwi bari bafite hasigaye babiri gusa ariko muri bo nta wuzi amakuru yundi dufite ayumwe ukiriho warokokiye mu Rwanda yitwa Uwase Polina ubarizwa mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ahitwa Kukagugu ibatsinda arashaka musaza we ushobora kuba yararokotse nahamagaye madame Uwase Polina.
Yego.
Ni wowe Uwase Polina?
Yego mama, Imana ibahe umugisha.
Urakoze cyane nawe Imana iguhe umugisha.
Yego.
Ndagushimira ko wategereje igihe gihagije kugira ngo dushobore kuganira muri kino kiganiro agasaro kaburaga.
Mama we, Imana cyubahiro.
Yego.
Sinshi cyane kuba byonyine numvise ijwi ryanyu nkamenya ko nanjye munyakiriye mbanje kwiha icyubahiro.
Nihabwa icyubahiro Imana nkuru kandi nzima
cyane.
Yego. Ukaba rero umaze igihe ushakisha musaza wawe witwa Uwimana Venusite.
Yego.
Byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Ni ukuvuga ko yari umwarimu, urabizi abantu b'abasore ntabwo bakunda kuba bari kumwe n'ababyeyi babo.
Yego.
Noneho ko nibuka ko yari umwana, nibuka ko uko biri kose ashobora kuba yari kumwe na mukuru we wari utuye i Bugesera kuko naho yarahigishije.
Yego.
Intambara yariba gutyo nyine, zitandukana gutyo, simbibuka neza, n'ababyeyi baragenda, nanjye nari umwana, hanyuma nyine bibaho ngaho, intambara irangiriye bizarangira nyine numva ko ndi jyenyine. Hanyuma igihe kiza kugera aho narebaga naje kuza muri Kigali nyine nderwa muri Kigali muri 1995 narebwa i Kigali.
Yego.
Nabanaga n'abantu twari kumwe bo kwa Kamuzinzi ngira ngo murabumva.
Ndabazi.
Yego. Kamuzinzi ka Rusagara.
Yego.
Yego, mpaba igihe kinini cyane muri ubwo buryo nyine bw'ubupfubyi. Hanyuma muri 2003 nza kumenya amakuru y'uko umusaza wanjye ashobora kuba yarahungiye i Burundi agakora umushinga wa Pinide. Pinide ngo akaba ariyo yamujyanye muri Amerika, ariko mbimenya by'amakuru kwa kundi nyine ubugiye mu cyerekezo cy'aho mwari mutuye ukabyumva abantu babivuga. Akaba ngo yaranditse iretse ayandikira umuntu wari inshuti wakoraga kuri komine y'iwacu mbere nyine.
Yego.
Bakivuga amakomine. Umuntu yari inshuti ye cyane ari inshuti Magara ariko Leopoldi aramungo aramwanditsira iretse ayiha umuntu bahuriye muri Amerika arayizana barimo bahuza amakomine irayoba ijya ku yindi komine, sinyibuka, ntabwo nibuka ikomine yagiyeho, ariko abayisomye nibo bazanye ayo makuru baza guhura n'uwo Leopoldi ngo baramubwira ngo hari umuntu w'inshuti yawe wanditse iretse iraza ngo izi iwacu turayisoma ngo ariko yaburiye mu madokima. Ubwo ni ukuvuga amakuru yahawe nta imeri nta telefone ntaki, byaje nyine mu mvugo gusa. Hanyuma aho mbimenyeye njya kureba uwo papa kuri iyo komine, ngezeyo ndamubaza uko bimeze, arambwira ati nanjye babimbwiye mu mvugo, ati nuko nabyagiye, ati yongera adresi, ati munarakurikiranye nkamenya ibyo ari byo.
None Polina, iwanyu mu muryango mwari abana bangahe
kora abana barindwi barindwi batandatu
ku buryo ubu tuvugana niba Venusiti uw'Imana kiriho mwaba muri babiri gusa musigaye mu muryango wanyu
yego ni turi babiri gusa
iki gihe cyose kikaba gishize utaza amakuru ye n'abataza amakuru yawe
ntayo nzi gusa nuko nabimenye ngumiza kubyegera nari mfite umukansorenge wankansorengaga aza turahambwira ati tujye mu mujyi aho PNUD ikorera turebe mu bitabo kuko hari umunani hari uwihaye Imana nari nahaye ifoto yanjye w'Umudage hanyuma arahambwira ati rero ati ntabwo byakunda ati kereka byibura ugiye ku cyicaro cya PNUD Burundi ati birashoboka kubwo ari umuntu wize wageze mu ishuri ndetse akaba yarakoreye uwo mushinga ati birashoboka ko yaba wenda bafite abagifite amadosiye yiwe bakaba baduha adrese ati kuko Amerika ni nini ati numva niba tujya turi ku mugabane w'Ubudage ati ntabwo twamenya aho PNUD ati kandi PNUD igira amashami menshi ati kereka ugiye iyo ngiyo i Burundi ukamenya uko bimeze hanyuma urumva nabaga ndi jyenyine ndi n'umwana no kwiga ari ibibazo mbese ari ibibazo bitandukanye nyuma nyine ndabyihorera n'umukanserenge wanjye tugiye mu bitabo tukareba ibyerekezo byo muri Amerika tukabona n'ibintu bisaba kuba ufite communication n'abandi bantu bagufasha basinyira intege zifika gutyo ngumiza gutyo ariko njyewe ibi byonyine ndumva nduhutse umutima kuba numvise ibi byanyu kuko nabashakisha igihe kirekire aho nitaye kwa kane kwazi igihe cyagera amarira akaba yose avuga semana kuko nzabonana n'umuvandimwe gute basi niyo nagira nanjye umuntu nyumva nyumva ko wenda mfite uwo tuvukana byanezeza hanyuma icyo gihe cyagera nkigunga mbese nkabura uko nagenda nkavuga nti wenda nanjye mfite umuvandimwe nkajya muhamagara yanyumva
ndakumva Polina ayo marira yawe azashira uwo mubabaro uzatuza umusaza wawe niba akiriho tuzamubona ahari hose tuzahagera tumushake tumubone hanyuma tuguhuze nawe ihangane ntuhogore birumvikana ni ukugusubiza mu gihe cya kera ni igihe gikomeye ndakumva ayo marira yawe yarekaze kubera ko nabyo birakuruhura
umva uwo mukuru wiwe waruti Bugesera yajyanye n'abana bose n'umugore yari hari n'abana bane babicanye n'abana bane
komera
n'umugore nawe wasi yaba akiriho niwe ndari kubaza na adresse zose kubera njye nari umwana ubwo rero icyo gihe nyine kuva icyo gihe muri 2003 nta yandi makuru nongeye kumenya urumvure polide yari yandikiye uretse ntabwo nawe yamenye amakuru ngo yenda abe yamadresse neza byarangiriye aho ariko numviye agasaro natangiye kujya kuvuga numva nsubijwe n'ibyiringiro ndavuga nuko biri kose najya no gusenga abakozi b'imana bakambwira ngo ariho n'umumaro ubundi nkavangirwa nkumva mbese bitakarije icyizere rimwe nkabivamo ariko njye ndavuga nti imana ishobora byose mu ijwi ry'imana igihuza batandukanye nitudahurira muri iyi si no mu ijuru tuzahura gusa nari mfite umuhangayiko nari narashakishije nimero zo ku ijwi rya Amerika abantu bakambwira tuzajye mu mujyi utanga itangazo abandi bakambwira mbese biranshanga ngeze aho mbivamo ndabyihorera ariko numvise akasaro ndavuga nti imana yo mu ijuru byonyine kuzumva ijwi rya Venuste w'umukozi mba numva uri nk'umukozi w'imana pe
imana ni igomba guhabwa icyubahiro ni
nukuri ndavuga ni mana byonyine numva numvise ijwi ryiwe nzahita numva ko nirya musaza wanje naryumvishe ariko shimye imana ko mumvugishije maze iminsi mbaza Olivier natanze itangazo mu kwa kabiri nkajya numva abandi baratambukwaho ariko nawe akankomeza arambwira ko mwashatse ntimwambona bitewe nda n'ama network ariko shimye imana kuko nari natanze itangazo kuri wa ruje barambwira ngo bagiye ngo gutwandika impapuro ngo bandikire pinide ngo ga makuru bazampa ngo bazabaha bazayambwira ndategereza ndaheba nabyo nayitanze rikurikirana n'iringiri
rwose ndakwizeza yuko ibyo mugenzi wacu Olivier Satwasumba yakubwiye nibyo nkuko muzi kugira abantu benshi ariko uko muje mwese tuba tubafite mu gitabo tukagenda tubakurikiranya uwo tudahamagaye umunsi tumuhamagare ejo uyu munsi yanjye kugezeho kugira ngo nguhamagare kandi nkizeze yuko aho muri Pinid turahagera turahazi tuzahashakira Amerika nubwo bakubwiye ko ari nini nini nari kwiragendwa ku buryo kuhabona umuntu ntabwo bikomeye nubwo bitoroshye ariko kuhabona umuntu ntabwo bizagora kubera ko dufite amakuru y'ifatizo yo kugenderaho kugira ngo dushakashake icyo nshaka ni uko wongera ukanyibutsa amazina y'ababyeyi banyu kugira ngo nawe nayumva azavuga tubona igihe uvugwa ababyeyi bawe bitwaga nde bande
mama yitwa Guimana Madalena
yego
niyo mpamvu ngira ngo najya kambyumva ndi umutoya babivuga nyine ko sogokuru ajya kwandikisha uwo musaza wanjye aribyo yandikishije ariko nyirizina iby'ababyeyi yitwaga Harinda Intwari
yego
Harinda Intwari Uwimana Venus ngira ngo nimba kuri diplome hariho Uwimana ntabwo mbizi niba kuri diplome hariho Harinda Intwari ntabwo mbizi ariko iryo Harinda Intwari nirye n'Uwimana nirye na Venus terikabirye
ayo ni amakuru meza azadufasha cyane aho yaba
ariya kwiyumva kimwe papa yitwa papa ni Hategekimana Joseph
hanyuma icyo gihe mwari mutuye mu kuhe musozi
muri Mbazi Imutunda
ndaharuzi
yego ni umushuti wiwe yandikiye yakoraga kuri komine Mbazi Imutunda amakuru meza kugira ngo nasobanukirwe yumvise uwo polide wakoraga imbazi kuri komine Mbazi Imutunda nani mu gace ka Mutunda
yego
uwo mushuti yari umushuti we cyane muzi ndi umutoya cyane bagendana basangira urumva no kuba yaramwandikiye agira ngo abe ari we amuha amakuru yuko wenda hari umuntu uhari nyerekane ko nabikeje uwo rero polidi wakoraga kuri Mbazi Imutunda aramutse amuvise yahita amenya ko ari we undi muntu yakumva akamenya ko ari we ni musaza wanjye w'i Bugesera kuko bajyaga kwita amazina ameze kimwe musaza wanjye yitwaga w'i Bugesera yitwaga Haganje Intwari umwe yari Harinda Intwari undi ari Haganje Intwari urumva umusaza wanjye w'ibugese yitwaga Haganje Intwari Innocent
undi
akitwa Harinda Intwari Venuste hakaba na Mukashyaka Christine
uwo Mukashyaka Christine
abo nibo nibuka
yego
abo nibo nibuka ndumva ari Mukashyaka Christine
uko biri kose wa Sephorina amakuru mpaye arahagije nzayaheraho kugira ngo nshobore gushakashaka uyu musaza wawe ndizera ko nzagira ibyishimo byo kubahuza hagati aho nkunda kubisaba n'abandi bose nakiri hano mu kiganiro mbere y'uko mbareka mbaka umwanya nk'umunota umwe kugira ngo muse n'abandiki barwifunguye muyandikire nk'umushaka nkabaha ikibazo cyoroshye ndababaza nti uwo musaza wawe hari ndi ntwari uwimana Venus iti niba ariho akaba kumva muri kano kanya fata uyu munota umubwire icyo ushaka kumubwira kikuri ku mutima umaranye imyaka 28
umva icyo namubwira byonyine kumenya ko ariho gusa nkamenya ko ari muzima nkamenya ko nanye mfite umvukana nawe kose byanezeza niyo abatakiriho hakaba harimo umuryango yasize kuko icyo gihe bavuga ko yanditse bavuga ko yashatse n'umugore habaye basi hariho n'umuryango umwe wenda w'abana cyangwa se n'umugore wiwe babaye bakiriho we akaba atakiriho akagira unyumva akumva ayo mazina y'amasana yazi byanezeza nanjye nkamenya ko mfite umuryango nkamenya ko nanjye mfite mbese kumva ko nanjye nagira uwo mpamagara akanyitaba
Polina rwose ndagushimye cyane ndasenga cyane kugira ngo musaza wawe yumve ikintu kiganiro yumve kumushaka
n'ukuri narashatse abana tubana nta muryango mfite abana batatu babambwira bakimara kumva ko natanze itangazo barishimye babambwira ngo bakeneye kubona tonto wabo rwose Imana yo mu ijuru iramutse impuje nawe namwe yahuje namwe yazabahijuru kandi ndereza yuko murayikwiye
urakoze cyane
mwanziye igihe kujya muhumuriza imitima inaniwe kuko njyewe narananiwe
oya komera ntukikomeze
ibyo bikomeye aho ari nanyumva azumve ko bihe bye bikomeye nyine kumva ijwi ry'umuvandimwe mvukana nawe ibyo gusa birahagije nta bundi bufasha bundi nkeneye ijwi ry'umuvandimwe mvukana nawe
Polina ndahamya yuko musaza wawe n'ibimana imukomeje yakumvise ndahamya yuko bitazatinda nkazagira ibyishimo bikomeye byo kubahuza nkakugarurira icyizere n'umunezero ku mutima ukeneye ngaho rero ndagushimye cyane nkushimire kandi kuba wizera ijwi ry'Amerika y'ikiganiro agasaro kaburaga kwifurije amahoro y'Imana
yego ikindi mutaragenda
yego
muramutse munamubonye mukamwamubwira ko mama yavukaga isave aho bita ishyanda
indaharuzi
yego yahita abimenya ayo masano yose yahita yumva ko ari twebwe
yego
Imana ibahe umugisha mwinshi ndishimye ubu mbese yaboneka atanaboneka ndanezerewe mu mutima wanjye kuko mbumvise gusa ibyo birakwiye
unabashakishije
igihe kinini gishoboka ariko Imana yo mu ijuru ibamera umugisha utagabanyije
urakoze cyane nawe Imana iguhe umugisha kandi ikomeze igukomeze izaguhe icyo yaguteguriye
nukuri Imana yo mu ijuru iduhe umugisha
agasaro kaburaga Rwanda umwaka w'igihumbi kimwe 1994 ku muhanda uva mu Ruhengeri ugana ku Gisenyi ubu ni hagati ya Musanze na Rubavu abantu isinzi barahunga bagana muri Zaire umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 2 yabonanye n'ababyeyi be yitwa Uwimana Beatrice atuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Gasanze umudugudu wa Nyabitare ahitwa Igashanze ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze umubyeyi wantoraguye yitwa Mariselina yambwira yuko yantoraguye mu nzira zijya Ruhengeri na Gisenyi noneho ndamubaza nse ababyeyi banjye waba ubazi arambwira ngo uya ngo nagutoraguye ufite imyaka 2 arangije arambwira ngo nari nambaye umupira muremure w'amaboko agenda nk'ibimenyetso gusa n'amazina mfite ntabwo mbizi niba adahaye gusa ashobora kuba yaranshyizeho amazina yiwe kuko ntabwo watoragura umwana w'imyaka 2 ngo akumenye amazina
ni ukuvuga ko Beatrice Uwimana ari amazina wahawe n'umubyeyi wagutoye hanyuma se agutoye yakubwiye neza ko yagutoye hehe
mera ntoraguye mu nzira z'Ruhengeri na Gisenyi ubwo niza musanga
agutora yagutoye bahunga bagana muri Zaire cyangwa se yagutoye hari abagaruka bahungutse bagaruka mu Rwanda hari icyo yakubwiye
yanoraguye 94 ngo abantu bari bari guhunga bari kugenda za Kongo
yego hari icyo se yabera kubwiye wari ufite imyaka 2 birumvikana n'imyaka mike ku mwana kugira ikintu yibuka ntabwo byoroshye ariko se wowe hari ikintu wibukaga hari akazi bakwitaga waba waramubwiye hari izina ry'ubyeyi wawe waruzi n'iki wibuka wamubwiye
uwo mubyeyi yambwiye ko yambajije ngo bamubwira ngo yitwa ngo Imana none hakomereza ahubwo uw'Imana ntabizi niba ari uw'Imana niba ari ak'Imana ariko yakomereje uw'Imana Beatrice ngo niwe warishyize
nta zina ry'umubyeyi wawe wibukaga nta n'inyuguti n'imwe ritangira wumva wibuka ntacyo wamubwiye
namubwiye ngo niba ari Shaka na Ngarambe ubwo nyine akomerezaho muka Shaka na Ngarambe nabwo ntabizi nimba ari bo
birumvikana niba waramubwiye Ngarambe n'izina ry'umugabo Shaka ubwo ribaye iry'umugore birumvikana ko byaba muka Shaka ndumva yaragenekereje bya nyabyo n'ibintu nta kindi kintu wibuka uretse ibyo yakubwiye wamubwiye icyo gihe nta kindi kintu wibuka birumvikana
ntabwo nibuka
none se Beatrice waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga birumvikana ko ushaka kumenya niba hari umubyeyi wabuze umwana ukavuga uti niba hari umubyeyi wabuze umwana ni jyewe ndabyumva neza nicyo cyakuzanye gukura ufite umubyeyi wakureze akagukunda akakubwira ati dore aho nakuvanye ariko umwana wanjye ndakureze ugakura uvuga uti ndashaka no kuzamenya niba kuko ababyeyi wanjye bakiriho birumvikana hashize imyaka 28 ufite imyaka 30 n'ubwa mbere ushakishije n'ubwa mbere ugerageje kumenya niba ko hari umubyeyi waba warabuze umwana ukavuga uti ngize Imana nasanga ari jyewe n'ubwa mbere ubikoze mbere ntabwo wigeze ubitekereza
nabitekereje ejo bundi nganiriza umuntu w'umupapa duturanye arambwira ati rero ku ijwi rya Amerika hari ukuntu ushaka ababyeyi bawe bakababona noneho ndamubwira nti mbabarira nshakira izo nimero si umubabaro w'uko nakuze nta mubyeyi n'umwe arazinshakira arazi niko guhamagara ijwi rya Amerika
warakoze cyane kuduhamagara iyo muduhamagaye turabitaba tukabumva tukabafasha urwo rugendo muba mukora mushaka imiryango yanyu mugira ngo mwiyubake niyo mpamvu naguhamagaye uyu munsi kugira ngo tuganire nongere nsabe abumva ijwi ry'Amerika muri ikando kanya ndi kumwe na Beatrice Uwimana n'umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 2 muri 94 ababyeyi bashobora kuba baramubuze bahunga bageze mu Ruhengeri bagana muri Zaire umwana w'umukobwa nta kintu yibuka ikabyo umubyeyi wamutoye nuko papa we ashobora kuba yitwa Ngarambe nyina akaba ari Shaka ubwo ni Mukashaka Beatrice Uwimana niba ababyeyi bawe bariho niyo baba batakinariho baba bafite umuvandimwe abanyarwanda baravuga ngo ntabapfira gushira niba hari ukiriho mubwire munota dusigaranye icyo umushakira birumvikana kirazwa ariko uyu ni umwanya mbaha kugira ngo buri wese yinigure iki muri ku mutima kivuge hari ariko nta muvugiramo rwose muri kano kanya nguhaye ni iki wumva ushaka kubwira ababyeyi bawe niba bakumva
ikinyarwanda ndabone nakwishima nkanezerwa cyane kuko kubaho nta muvandimwe n'umwe birambabaje niyo batagira icyo bama cyangwa icyo bamarira ariko mfite umuvandimwe byanshimisha kurusha
birumvikana n'ibyishimo umuntu wese yifuza ndakumva akababaro kawe gukura uri nyakamwe kuba ushaka kubabona kwifuza kubona ababyeyi n'umuryango n'abavandimwe ni ibintu buri wese yifuza ndagira ngo ngushimire nshimira cyane umubyeyi Madiselina wakubonye ntagusige ku nzira akakurera akagukuza umumpere indamutso y'urukundo nawe rero ndagushimiye kuba wizeye ikiganiro agasaro kaburaga ukomeze uwizere nitugira icyo tugeraho tuzaguhamagara ngaho ugire amahoro y'Imana
yego murakoze
Chakagasaro kawe muzakabona Chakagasaro kawe muzakabona Chakagasaro kawe muzakabona
Undi mwana dushaka n'uwitwa Uwase Eugenia bakundaga kwita Fiette yarafite imyaka 4 muri 94 iwabo bari batuye ku Kakiru hafi y'ikigo cya gendarmerie ahari polisi y'u Rwanda muri iki gihe uwitwa Kayitare Eugene niwe se atuye mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mutete akagari ka Gaseke umudugudu wa Rasaniro ikaze ku Ijwi ry'Amerika none ni iki kikuzanye mu kiganiro agasaro kaburaga
nigeze kukwandikira n'umuje ku muntu wundi ariko ntanga inomero zanjye nta WhatsApp nari mfite icyo gihe ariko ndabifite ariko ndi navuze umwana muri 94 afite imyaka 4
uwo mwana mwaburanye mute byagenze bite
igihe kindi nta mbere kindi kandi twari tuye Kacyiru kuri polisi noneho ajyana na nyina wabo nyina wabo ngo aramubura ntabwo twari kumwe mbega urabyumva nahunze njyenyine bakungana na nyina wabo baramubura mu nzira mfite imyaka 4
uwo mwana yitwaga nde
amazina yiwe ntiyari ayazi we yari umwana mutumba yatumye atazi guhamagara yitwaga Fiette niko twamuhamagara Fiette nicyo yari ahazi ariko ubundi twatwara umunsi wa Eugenie ariko umwe ntayazi
ntabwo umwigeze muyamubwira ntabwo umwe yamubwiraga
ntabwo twayamubwiraga uramwumva imyaka 4 twaje turamubwira amazina yuko yitwa
ariko Fiette yari abizi ku buryo aramutse akiriho hari uwamutoye yaba yaramubwiye ati wacu banyitaga Fiette none se yaba yarazi we amazina yanyu yarazi amazina ya papa we
natwe ntiyari atuzi ariko yarazi nk'amakristu gusa numva yari ayazi rwose bazaga baduhamagara
ku buryo yashoboraga ku hari umubajije bati papa wawe yitwa nde yashoboraga kurivuga
yabatabizi kubivuga yatarabivugura byumva ariko sindizi rwose
reka dusubire inyuma gato yamutuye ku Kacyiru hafi ya polisi hanyuma
kera yitwaga gendarmerie
yego hanyuma birakubita murahunga twibutse gato kugira ngo turebe aho uwo mwana ashobora kuba yaranyuze
banyuze mu nzu barakomeza ariko natwe niho twanyuze nyine turakomeza gusa inzu iyo banyuze yindi ariko amakuru namenye nyuma banyuze mu Ruhengeri mu Ruhengeri noneho ngo hari umujandarume bamwitaga umujandarume w'umukobwa utaha ku Kibuye ngo aza kubona umwana kuko kera ni umutayeri
yego
ndagerageje kuri polisi kuri gendarmerie nyine abajandarume bari benshi bari banze naga badoderaga none ngo abona uwo mwana amakuru ye yanyu manzi
yego
uwo mujandarume w'umukobwa watabwiye wabi n'iki ku Kibuye simuzi urabyumva yaravuze ngo uyu mwana ni watayiki kwarakana gatokisi
yego
kwakana nakatayiki waragafata rakajya namakuru yanyuma yenzi ndabwo ni umukarapu wabindi amakarapu n'abantu batwazaga abasirikare bibeje bwo gutyo
yego
namubonye ati umujandari umuntu amutwara upfukiwe isinde zina bari banzi ni benshi nayo makuru yanyuma nzi
ntabwo ugeze umenya izina ry'umujandari umekazi wamujyanye
oya ni benshi badutereshaga mu rugo iwanjye ntabwo muzi izina
uretse ayo makuru y'uko ajyanywe n'umujandari umekazi nta kindi wamenye
nta kindi namenye narashakishije mu bigo by'icyumba by'indezi kongo hose ndashaka kuko bamanikaga amafoto umuntu akagenda akareba akandika akazi bati ndashaka ndabura nyine nta muri sese narashakishije biratinda ndarekera ndicara nibwo nyine nifashe agasaro kaburaga reka nzakwandikire
yego
kandi harababonesha rwose bakiri bato
birumvikana ko nawe wizera ko wawe nawe wamubona hari abana be ni ugutega amatwi kenshi radio ijwi rya Amerika kubera ko abo bana yo banyuze mu kiganiro babategereje yuko mubumva kugira ngo
radio ndayikunda cyane
yego no muri kino kiganiro wumvisemo abana bashakisha ababyeyi babo birumvikana ko imyaka ntabwo ihuye w'imyaka ibintu imyaka ntabwo ari kimwe ariko abana bagenda babona ababyeyi n'ababyeyi mu kazi abo n'abana banyu none Kayitare ugarutse mu Rwanda uravuga uti ndashakishije aho muri Congo ndeba niba hari ahama kotamanitse ariko no mu Rwanda hari ibigo by'impfubyi hari nka SOS
Kacyiru
wabona nigereye
oya turabona ko nagiye nagiye muri Kayseri
hari impamvu yatumye utabegera ngo ubabaze niba umwana washobora kuba yarahanyuze
hari igituma ntabajije ni ukumva niba navuze nti yajyanye n'uwo muntu wo ku Kibuye ntabwo yagarutse Kacyiru agaruka Kacyiru wenda abantu benshi bakoragamo bari banzi bari kumubwira ko arimo harabonabonaga nzi bakoraga mu kigo cya Kacyiru isoresha rya Kacyiru nari kumubona niyo mpamvu ntagiyeyo
ni uko hari n'ibindi bigo by'impfubyi hirya no hino mu gihugu byagiye byakira abana baturukaga muri Congo badafite ababyeyi ubwo ndagira ngo dufatanye urugendo dushakishirize hamwe turebe aho Fiete Eugenia Uwase yaba ari ku by'amahirwe ku bw'Imana ni izina ry'umunyarwanda wasanga Fiete aho yicaye yumva ijwi rya Amerika yakumva tumuvuza ati uwo nguwo ni jyewe niba Fiete koko yaragize amahirwe akaba akiriho mwarambukanye mukagirana muri Congo akaba yaragarutse mu Rwanda ashobora no gukomeza uwo mujandari umekazi niba akiriho waba waragize impuhwe zikomeye akihambira kuri umwana ntamutange ntamutererana akamukomeza akamurira akamukuza waba akaba akiri kumwe abo bose niba bakumva Kayitare fata uyu munota ubabwire icyo ushaka kubabwira nzi ko ku mutima wawe hari byinshi ugerageze kubihina ubihinire mu munota umwe ugire icyo ubwira umwana wawe niba akumva ugire icyo ubwira n'uwo mutoye niba akumva mbere y'uko turangiye ikiganiro
murakoze uwamubara mutoye rwose akamenya ko adafite se na nyina hafi yamubwira ko yariho kandi nawe niba akiriho imana ikaba yaramuhe akaba akiriho imana ikomeye imukomeze nibura nkifuza kuzabonana nawe imana ikintu imufashije mu rugo
urakoze nawe icyizere ufitiye ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro ka Buraga ni icyizere kidukomeza kiduha imbaraga zo kugira ngo ukomeze kubakorera no kwihangana mukigeje ko tubahamagara nabyo bituma tubona yuko mutwizeye kandi mudukunda nkwifurije gukomeza gutegereza wizeye nkwifurije amahoro ngaho rero wirirweho kandi ukomeze wumva ikiganiro agasero kaburaga
murakoze mwese
agasaro kaburaga
hashize imyaka 25 igihe inkambi z'impunzi zasenywaga abantu baratatanye bakwira imishwaro ababyeyi batandukana n'abana muri bo Nsengimana Munyembabazi Yonatani yarafite imyaka 11 aburana n'ababyeyi be bahunguka bagaruka mu Rwanda umubyeyi we Bampire Anastasia atuye mu karere ka Rulindo umurenge wa Burega hitwa Karengezi yandikiye ikiganiro agasaro kaburaga dusaba kumuhamagara ngo adusangize amakuru y'umwana we narabikoze urakoze cyane ndagushimiye ndi hano ku ijwi rya Amerika nari nguhamagaye ngira ngo tuganire
yego yego akagiye impungizi akagiye urugori we akagira imfura we ugaheka we
ndakoze cyane mubyeyi
urakahora n'impundi akagira Kagame waduhaye u Rwanda rwiza
urakoze cyane rwose
kuri rwose ndakumvishije numva Mbese yewe gahanu nemo kwivugisha njyenyine
oya ntukivugishe wenyine duhari
nari njyenyine ndahanu njyenyine ujye wowe no kubyomera wasanga ndahanu ameze nko muri pariki
nari nguhamagaye rero ngira ngo uze mu kiganiro ubu turi mu kiganiro agasaro kaburaga
yego gaheka we
nagira ngo nguhe umwanya tuganire umbwire amakuru y'uyu mwana wawe ushaka uyu mwana wawe mwatandukanye mute
umwana wanjye twatandukaniye muri Congo
yego
ahitwa Ngoma kategeze ahantu yitwa Isake yo bagaraga simpazi
yego
bamwe baganaga mu Rwanda abandi bapfa gushwiragira bagenda ntabwo mbizi niho twaburaniye ntabwo nongeye kumubona kandi n'amatariki namuburiyeho sinyazi ahubwo ngo twarimo guhunguka dutaha kuri ubu hari dufite nk'imyaka nka 20 hari n'itanu cyangwa n'itanu ntabwo mbizi neza
yego hashize igihe kinini birumvikana ariko nibyo koko iyo myaka 25 n'itanu niyo rwose ishize none se uyu muhungu wawe Nsengimana Munyembabazi Yonatani
yego gaheka
icyo gihe yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka ingahe
yego
mbese duhungu yararangije yari yize imyaka nk'itatu y'imyuga
yego
y'imyuga yo hambere
yego
yari yavutse nane gatatu niba ariho n'umubyeyi niba ndetse niwe wabimfashamo kansubiza umutima mu nda
hari abandi bana wari ufite hari abandi bana usigaranye
hari abakobwa hari mushiki we witwa Kuradusenge
yego
hari n'uzayisenga hari na Byukusenge
yego
abo ngabo ni bashiki be mbese ubu ngubu twari mu mahanga ubu ngubu turi kumwe bari bose mbese nanjye ndi
ni byiza ubwo mba mbikubajije kugira ngo aramutse abumvise abamenye bimuhumurize yumve ko agifite abantu be bamushaka bitume nawe yihutira kubasanga
mbese wakagira inka zikamwa mbese uramutse mumbumburi ariko ko nagahura nkaguterura
nkaguheka
nagutera nkaguheka najya no kugura amata wari nka yaguhuka yanywa rwose uramutse ubitiriye n'ingufu mana yanjye agahinda karanye
mpore mubyeyi mpore
ahubwo hashize igihe numva nta gisubizo nkwirwa ku gasaro kabuze nkabaza bamwumva urimo kubwira bababonye
abamezi abiri abonye ba nyirakuru ababonye ba nyina nanjye ndimo nkavuga ngo ese mana hari uwamvange akanyitirinda kuko buri wese byaramutangaje ngo agakecuru kazi kuvuga bene byo ubu ndavuga mfite imyaka 90
ufite imyaka 90
mfite 90
Imana igukomeze guhimbaraga rwose ikomeze kugenda imbere
tubifashijemo mbese ukambare uwo muntu nazi wawe nkaguheka
kwa mubyeyi urakoze rwose nzakora ibishoboka kandi nongere nkwisegureho dufata igihe kinini rimwe na rimwe kugira ngo tubahamagare atari ugutinda ntiduhera nuko tuba tubafite muri benshi nk'uko nabibabwiye nkanga kugira uwo nsimbutse undi uje wese nkamugenera igihe cye kubera yuko mwese muba mubabaye ntawugomba kuruta undi igihe iyo kigeze buri wese ndamuhamagara mfata igihe nkamuhamagara tukaganira kugira ngo inkuru ye igaragare kandi uwe amwumve n'abadufasha gushaka nanjye mfata igihe bintwara igihe ariko mbikora nishimye nezerewe iyo mwishimye nanjye ndishima nawe rero nzagufasha yego
yewe
karame
ubu rero urabimbwiye numva nsubirwamo intege ndi umuntu usenga ndi uwayezu nta kintu keretse ab'iyi si nibo batameze neza naho twebwe nawe uri umuhuzuri mbese mana yanjye ntabwo nabona uko mvuga ahubwo nari ndimo kuvuga ngo ese mana hari aho ujya uhamagara nyine uti mwe ntimukajye mumpamagara numvaga ashaka kukubaza nti mbese ko naheruka kwiyumva ku cyumweru sintiri mu kazi njya gusenga nkirwa numva mbese mana byagenze
biranshimishije cyane ko nshoboye kuguhamagara nkaba nshoboye kuvugana nawe wa mubyeyi we ibyishimo
ninginezerewe kuko navugaga nese watambarije aho ndi ntambaza umuryango we mbese wanamubwira utaho wamusize yarati niho akiri uti niho akiri rwose uti kwivuka uti niho ahandi uzi niho akiri karame
ye wari urimo urangiza uvuga uti aho yabasize kwivuka niho mukiri
ngo niho tukiri bashikire nyine baraho kuradusengera uzayisengera aho uti nabyo uko usenge singiye kabiri
ni byiza rero niba koko Yonatani Munyembabazi Nsengimana ariho akaba yaratandukanye n'umubyeyi we bageze ahitwa Sake bahunga amenye yuko bamushaka bamwifuza n'uwaba muzi yaramubonye akaba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya ikiganiro Agasaro ka Buraga yatubwira mubyeyi nkunda mbere yuko nkureka nkunda kubiha abandi babyeyi bose nawe ndabiguhaye abantu bose baje muri kino kiganiro mbaha umunota umwe kugira ngo babwire icyo babwira uwo bashaka bamubwira icyo bafite ku mutima hashize imyaka 25 utandukanye n'umwana wawe Nsengimana Munyembabazi Yonatani iyi myaka yose ishize umutekereza buri munsi umwifuza wifuza kumubona ubungubu niba kumva niki ushaka kumubwira ufite umunota umwe ngaho ndaguhaye wiharire
ikintu ushaka kumubwira ndamutse mubonye wamubwirira utuzaze rwose uti murumuna wawe aragushaka uti namwe mwaburaga guti yari yatsindiye uti ntiwari uti ni umubyeyi abyaye abana bane witwa Nsengima witwa irasubiza mvuze n'abuzukuru ebyo bivuze gutyo byishimo birandenga nawe urukundo uvuga numva zakwigara kurunda ahantu h'igishanga ndi njyenyine agahinda karanyishe utaramutse akubonye rwose uti nta kibazo uti ntacyo waba uraba ubyaye waba warashatse waba uri wese uti ntuzatinye kugaruka mu Rwanda nta mahoro uti nta kibazo gihari
nzamubwira kandi nawe ndahamya ko ashobora kuba abyumva ngusezereho umubyeyi ngushimire kuba warategereje iki gihe cyose kimwe n'abandi babyeyi bose cyane cyane abantu bakuze bo ku myaka yawe nibutsa bumva ijwi ry'Amerika ko ufite imyaka 90 ukaba wumva ijwi ry'Amerika buri munsi ukaba udukunda nawe ngusabiye amahoro ngusabiye ubuzima ngusabiye ituze ndagushimiye izo nkawa wasabiye zizakamwe tuzabisangira
zose n'urugori rwose n'abana n'imfura n'ubuheta ndetse n'umuntu w'imfura n'ubwo nshaje rwose ndi umuntu usenga uri muri Yesu ahubwo agahinda niko kanyice k'uwo mwana
ntukagira agahinda utazashira
nukama nuramukunda ngo uzabona nageze iwawe kandi nzahagera uzabona nani
uzahagera mubyeyi ngaho rero ukomere
reka nkubwire gatera nande
yego
urabona iriya nzu y'umukuru wacu ukagana nyine nubwo arimo aranayikira yakiriramo abashyitsi yose nigera iruhande nkayitegereza nkavuga ngo wenda umwana wanjye arimo nkarangara nkabora mwikanga ngasenga nkabona ndamubona ari n'akantu kamwe nuza mu iradiyo nashobora nkagira ngo niwe no mu nzira nkamubona
uzamubona niba akiriho nta kabuza uzamubona ukomeze wizere
ndizeho ukagira urugore we no kubunyibutsa ku cyumweru bizongera binyureho
nzabihitisha rwose uzajya wumva agasaro kaburaga amasezerano duhanye nzayubahiriza
nguhaye amashyi n'impundu ni ukuri kw'imana uri umushakashatsi uwa Yesu uragahorana imana n'akazi keza no kubaho kose n'umwuka muzima
urakoze cyane imana ihabwe ikuzo
ndakwishimiye urampamagaye numva birantunguye numva nakwisaba mwana Yesu we uhabwe icyubahiro ni ukuri ntabwo turavugana ku mwuka ariko ku mutima n'imana iduhujije iratuzi iranatwumva
yego
n'umuntu byarabatangaje ngo umuntu w'agakecuru ngo umenye ibyo ategu wabikuyerera ni n'ibibazo byinshi n'agahinda k'umwana wanjye
ngaho
ibi bashiki wawe bariho munsi bariho rwose uti ntabariho nta kibazo ntabwo yakuye aho munsi zindi wakiri
nzamubwira
yiruke munyambabazi nuzane uzayisenga uti narasubiye ku isambu uti ntuzagire uti ntuzagire ikigutera ubwoba uzasubize nta kibazo ntaki nta bugambanyi yakoze ntaki ndakunegemba numvira ati
yego
noneho urabona ko uri umuhuzi ubwo ni na kasi nyirengeje simva wari ko nagutinde numva nazi iwawe
tukibane byanshimisha twajya tuganira tukarikesha
rero ukuri uzatunganiza wenda nka ninjoro nko mu tegeye cyane ingero igihe bari muri ntarungu igihe bari muri ngira inama uzajya umpamagara tuyiganire utari ku kazi
nzajya nguhamagara tuyiganirire mubyeyi
uzajya ubonera kugeza iwawe kandi yesu wakoze ukuntu meze neza numvise umutima wururutse nishimye mpande yesu we
birashimishije nanjye kuguha ibyishimo nicyo tubereyeho
mariya rero bakubwira uko bakubwira ndakumva hari nk'aba babona bakarira njyewe sinzi uko namenya navuhita mvuga ngo njye niwe nshaka ndaje tubonana niba ari Kigali niba ari nayo ndagusangaga
imana ihoraho rwose ndahamya ko tuzabonana nibyo byishimo ntegereje
kandi izabikora mfite ibyiringiro kuba ubunyibutse kuri uyu munsi nanjye ntayise ubundi nayifashaga hasi ariko nakanjye niguye ndakena ariko ntabwo njya nkena ku irati kuri telefone
oya rwose uri umujyambere ukomereza aho ngaho niho tuzaguhamagara nitugira amakuru tugomba kukugeza aho ngaho rero ukomere ukomeze ugire icyumweru cyiza
urakahora impundu n'urugori rwiza ndishimye ndanezewe ndirirwa nzaguma nkusengere nawe ufashe
nanjye ndagusabira
amina amina mwirirwa akazi keza
ukomere mubyeyi
amina amina
agasaro kaburaga karabonetse
ahantu dusa
dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga mbashimire kuba mwagikurikiye muri benshi nawe niba ufite uwawe wabuze hamagara ikiganiro agasaro kaburaga nimero ni 00 1 2 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo 00 1 2 7 4 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Akasaro kaburaga karabonetse.